Shaka Zulu, Shaka Zulu, Shaka. Them call me Arab boy.
Yeah,
Massa Wood, Kenyan boy.
Do you know Daddy?
It's a TK2 product shizzle.
Ukiniko Saketjani, utanipata Kilimani. Big Bola niko Fulumani, utanipata Kilimani. Good vibes in Kilimani, utanipata Kilimani. Tunamwaga pesa, pesa, pesa. Dani ya Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani.
The big boys in Kilimani. Ita waita leta bill man. Watoto wazuri wana Kilimani. Muko pande gani, situko Kilimani. The big boys in Kilimani. Ita waita leta bill man. Watoto wazuri wana Kilimani. Muko pande gani, situko Kilimani.
Omokana mlai muyole mu Kilimani. Muwako silu zila ya lome lome wanyala. Omokana inumbu, omokana ebele. Omokana ifiga walai wanula. Ai wanula, wanula. Wanula, wanula, wanula. Umana wanula, wanula. Wanula, wanula, wanula. Siwezi toka bila kuma Liza pombe. Chup, 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 chup. Siwezi toka bila kuma Liza pombe.
Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani.
Wote welcome tupate mautama vitu bambami Kilimani. Sijue unangamu kushere karamu. Come get some in Kilimani. Huku tunapati na mabebe. Na mabebe. Huku nikupati kwenda mbele. Kwenda mbele. Huku tunapati na mabebe. Na mabebe. Huku nikupati kwenda mbele. Kwenda mbele. Siwezi toka bila kuma Liza pombe. Ai, 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 hey. Siwezi toka bila kuma Liza pombe.
Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani.
Unanicheki na kucheki. Mbona unasileki? Piga densi bombo.
Ukutuna pate kwenda mbele. Kona mabebe kama wote. Umana mejata kwenda mbele. Dembendem, ukutuna pate, kwenda mbele. Kona mabebe, kama wote, nyuma wamejaza. Dembendem, 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 dembendem.